Salawat. Weha. Salawat. Kimi uyela. Kuye nyuela. Awuluma senzame angakanani. Ngidluleka mina. Kimi uyela. Kuye nyuela. Awuluma senzame angakanani. Ngidluleka mina. Kuningi ngithwele. Wasiyofuna sakutshala sewunini ngihlawula mina ushintsha ngisalwazi ushintsho lwabanye abantu awuthi wasiyofuna sakutshala sewunini ngihlawula mina ushintsha ngisalwazi ushintsho lwabanye abantu kimi uyela kuye nyuwela awunoma sengizame kangakanani Ngidluleka mina Kimi uyela Kuye nyuwela Awunoma sengizame kangakanani Ngidluleka mina Kuningi ngithwele Tandazo ngamu ya tandazo Netemba kuhlangana kodwa ngemuzi impili koma kanjani Iketha kanjani Senemuzo lempili koma kanjani Iketha kanjani